Watch it, watch it, watch it, watch it. The room number is in the corner, issue. Where is you?
Issue blend it by the sky, pig.
Tumba udongo si wote sawa tu ira tofoti michongo sirare baria amka twende matobo kirara darariwa nategemewa bongo basi tuamke maisha mpera mpera mwamba tuamke maisha mpera mpera basi tuamke maisha mpera mpera mwamba tuamke maisha mpera mpera amka mchaka 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 tembea kwisaka saka 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 ukizipata potea aminata nae natatata tape sai kiongea kamkwaju umesha kata chapa rapa ina kungoja sera tondoke maisha mpera mpera nunda tondoke we maisha mpera mpera nama tondoke maisha mpera mpera nunda tondoke we maisha mpera mpera mama anta maisha mpera mpera kuzuba kushanga maisha mpera mpera mama anta maisha mpera mpera aina kukata tama maisha mpera mpera oh oh. Na kwenye kufosi michongo sirete rongorongo bari ya chawoga kuchakarika kama tufesi kafosi amerudi na dongo manisho rudi na mboga kutwa kuangaika kama una michongo mpaka watoto wadongo atakuzara umjomba sogope kufa sasa bora uwe mbogo kama werewere wibongo na piga bunda basi yoya amka ukafosi era vipi bichi boy sambona unarara sera bila kufosi utoboy so bongo kwa mandera machizi ya tupoi rara ujikuteri ndera haposki ya koru amka ukafosi era vipi bichi boy sambona unarara sera bila kufosi utoboy so bongo kwa mandera machizi ya tupoi rara ujikuteri ndera uya mwamba tuamke maisha mpera mpera nsigi tuamke wewe maisha mpera mpera deko tu wamke maisha mpera mpera mama tu wamke wewe maisha mpera mpera pombe za kizubwa na melewa na pesa ndo chanzo kuipata ngekewa mda ote mawazo ye kama kaonewa hata kama amnazo ila kashelewa minachumia juani natumia kivurini vipi bwana furani mpaka leo bado upo singizini amka mchaka 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 tembea kuisaka saka 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 ukizipata potea aminata nae natatadada pesa ikiongea kampaji umesha kata chapa rapa inakungoja amka mchaka 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 tembea kuisaka saka 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 ukizipata potea aminata nae natatadada pesa ikiongea kampaji umesha kata chapa rapa inakungoja walambeshi wanakombia banka soa kulitumia domana mchumba kitaka deo na mshonea gunia ni kama shetani komba lifti kwenye gari ya Yesu upako tu
wapa
uwapake
wache 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 twendencho twendencho tuluke wote oya twendencho twendencho tucheze wote hapo twendencho twendencho tuluke wote haya twendencho twendencho tucheze wote he kama mtafutaji njo jona noti njo jona pesa njo pamba na njo wana kwa debe njo charazi ya njo victoria njo yohana sibagi njo la 14 njo masimeni njo oya shina saba njo wana mesu njo oja mbasi njo na kibabu njo tucheze kama mnandai kama mnanda unaruka kama mnandai kama mnanda wasinko kama mnandai kama mnanda wajibunta kama mnandai kama kaudi manjira kama mnandai kama mnanda wamsodoki kama mnandai kama kapteni magushi kama mnandai
Sacha Mr. Zombie, Mr. Zombie waoneshe anakubali sana mwanangu tufesi babamu anakubali sana boss kare wa kare wa boss na konde boy mubadi rasta Jeff Montana na chafu chafu kidinya machanda Jordani wa utawara Luka show mse wa show Kabeda Ruzonga Hassan Msera na mabari yonyewe watafutaji South Africa.
Wanangwa Bramfontein, wanangwa Charles ya Mobu, wanangwa Victoria
Amigo,
wanangwa Jonas Bar,
wanangwa Demeni, Maniga Wiz, Chibri Boko Chibri.